privileges to come each and everybody to this gospel gathering. John. This is another day that the Lord has given us. For it pleased God to please his dear son, so that we should be saved. So it pleased God for his Lord given to be unto himself because of this. This is the second week of following the book of John chapter 19 now. And last week we were on the crown of thorns that has been planted by the soldiers and put on his head.
Ndivona tawi yapitai musabata ratari timayangaradu za chisoti cha minga chimene chinalukidwa ndi asirikali amene anapeka rao Yesu Kristo kumuntu kwake.
We were from the sword up to the sword, whereby it says, then Pilate therefore took Jesus and scourged him too. And the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. 3. And say, Hail, King of the Jews. And they smote him with their hands. 4. Pilate therefore went forth again and said unto them, Behold, I bring him forth to you, and that ye may know that I find no fault in him.
Monga tinaona kuyambira mundimeke ya 1 kufikira pandime ya 4 yomwe akunena kuti pamenepo tsono Pilato anatenga Yesu namukwakura. Yesu ndiye munhu anaweza kuona waminga anamveka apa mutu pache namfunda iye malaya chibakuwa. 3. Nadza kwa iye nanena tikuoneni mfumu ya Yuda nampanda kofu. 4. Pilato anatuluka kukunja nanena nawo. Taonani, nidza nae kwa hindi, unja, uti imuzi, kuti indipenza mwa hindi kwa chini wa zile.
Today, verse 5, downwards.
Mwole lori tina pira mutimeke wa 5 yoku kusika pansi.
Verse 5 says, Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man.
Kuwendime hapa hivi unena kuti pamenepo Yesu anatuluka kunja atavala kulona waminga ndi malaya chibakuwa ndipo anatera nawo taonani munthu uyu.
Here we see whatever was expected to be on Christ has been set forth and has been put on him.
Apano tikutha kuona zinthu zonse zimene zinayikidwirapo pa Yesu Khristu kuti zakonzedwa ndipo zili pa iye.
All the scriptures have been fulfilled, that the flattened thorns should be pulled on his head.
Because Marimba, when it is in war, Amen, Anna, in the Rabu, Zuna, Buddha, Azam, Vegas, Jaminga,
is the purple robe, as well as the foot on, showing that he is but a servant, not just a man. Now Pilate is coming up with a man in purple robe and the plaited thorns on his head.
Ndiwobiratu akutuluka naye munthu uyo ovala chisuti chamuminga kumutu wake komaso mkandi wa chibakuwa.
Now Pilate is speaking another thing that is very important. Behold the man.
Ndibono Pilato uyo walankhula mawu enatu amene akumveka ndofunikiranso kwambiri amene akulankhula kuti taonani munthu.
Here Pilate was preaching to the people that look to this man, the only man with a purple robe and a flattened thorn on his head.
Apoti Pilato amakalalikira kuona kufotokozera kuno kwa anthu awa kuti taonani munthu uyuyu amene si munthu wamba komaso ndiye wovekedwa malaya achibakuwa komaso kumutu kwake chisoti chaminga.
Because when we say behold, it means you are stealing the attention of the people to pay attention to the man that you want to speak about. When you say behold, it means you are commanding the people, each and everybody, to leave whatever he was doing. Then he should have a focus on the man that is very useful and worthy to be seen with a positive mind.
Ukamawa uzanu kunena kuti taonani umakhala kuti ukufunitsisa kunena kuti anthu wo asiye zawo zonse zimene amapanga mmalo make chini chawo chonse ayike pa munthu uyo ndikuona munthu amene ndiwosachimwa kapena kuyangana munthuyo ndi maganizo awo onse.
So Pilate saying, behold the man, meaning this is the man that is worthy everybody to put his own eyes. Behold the man, another person who speaks like that, it's John himself on John chapter 1, verse 29. Whereby it says, the next day John sees Jesus coming unto him and saying, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
Maga Yohane chapter 1 in the Mega 29, you manina kuti, mama age, anaona Yesu, ali mkuza kwa namuna. Ona ni mwana wankosa wa Mulungu, amene achoza chimo la jira dziko la pansi.
Here again, John was preaching that it's only this love that manages to take away the sins of his own, the evil that are living in this world.
Ndiponso apano tikuona kuti Yohane amafotokozera kuno kunena kuti amene iwe taona ndiye Kayo amene ali mwana wankosa amene akuchosa chimo la iwo amene ndiwosankhidwa amene mungwana waenda mdziko la pansi.
So if Pilate is letting the people to see the man, John is asking the people to see the man, Christ Jesus. It's that kind of design, of our preaching. We should let the people see Christ only.
Ndiyo ndomura limone Pilato amakwa uza kutumela kuti taona ni munthu uyu tikuonanso Yohane akuwauza so anthu kunena kuti uonani mwana wankosa uyu murati muone mmene momwe ndi mmene uthenga wabwino uliri kunena kuti tikuyenera kungwalozera anthu pa Yesu Khristu kunena kuti masowa yangani ya Yesu Khristu.
This is the design and pattern of our preaching of this gospel, is to let the people see Christ of the scriptures, not elsewhere.
Amene wangu ndiye makonzekerero kapena kuti makhazikitso ake a uthenga wabwino cholinga chake cha uthenga wabwino ndikungwalozera anthu kunena kuti aone Khristu osati kupita kulikonse ayi.
Christ is the only Messiah, the Savior of his own people, Redeemer.
Yesu Khristu ndiye yekhayo amene ndi Mesiya komanso iyeyo ndiyenso munthu wangu wake okha.
He is the Creator of his own people. So according to the scriptures, the plans were that for the Christ to save the people, let all the stages he must go through those stages and fulfill, and he obey in whatever stage that was expected to go in. So Pilate is asking the people to see the man.
Mumwe mwabatona Pilato akuwafunzana kunena kuti akuwauza anthu kuti taonani munthu uyu.
Now let us see. When the people saw the man, what did they speak?
Verse 6.
When the chief priests, therefore, and officers saw him, They cried out, saying, crucify him, crucify him. Pilate said unto them, take him and crucify him, for I find no fault in him.
Pilato, ananena nawo, tenge ni iye ino, nimumpachike, pakuti ine sindipeza chifukwa nga iye.
When the people saw Christ in an plaited thorn part on his head with the purple robe, they were furious and asked Christ to be crucified.
Pamenendo andu ana muona Yesu Kristu wata vengedwa jisoti jaminga kumaso malayashi baukua andu wogu anawa mkula mokuwa mokari kwa wambida na kuya nae kumanina kutesu ya bachikidwe.
The question might be why Christ was to be crucified.
Mwina fuso kumanina kutinchifuja ni Yesu anayinina kuta bachikidwe.
Exodus chapter 12 verse 7 and 13 says,
tukaona mbugu la Exodus chapter 12 verse 7 kutaba ndi 13 wa kunena kuti
verse 13, and they shall take of the blood and strike it on the two side boards and on the upper door boards of the houses there wherein they shall eat it.
Nimeke ya 7 na kunena kuti ndipo azitenga mwazi na upake vafutu zambali ndia pamwamba nyumba zimene adiramo.
This is the blood of the Lamb, the picture of Jesus Christ, blood upon their houses.
Awatu ni magazi amene anali ankosa mutawiyo koma anali chithunzi-thunzi cha akuye wa Yesu Kristu amene anali kupakidwa makomo a nyumba za mutawiyo.
Every house had to have blood. It was that blood that was protecting the house.
The nyumba ina yose tukali yovaki wa nima gazi. Nima gazi wa nima matete za nyumba.
Verse 13 says, and the blood shall be to a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I'll pass over you. And the bread shall not be a foreign to destroy you when I leave the land of Egypt.
Mifayate mtima ya sedi na kutilipo mazi wo uzakala chizindikiro kwa imu pa nyumba zimene mukalamu. Pamene ndio na mazi wo ndizati jira imu. Ndipo sipa zakala mbili wa kukono ngani. Pa kukanda ina sipo la imu.
So here we see that during the time of killing the lamb, there was nobody who was having sorry or feel pity in his heart, because that is the remission of their sins, because they will be not killed or destroyed because of that blood.
Ndiyo muta kuona kuti munthawi iyi akupaka kwa mwezi kumene kuoko palibe munthu amene akapezeka opata mwezi makapangisa kuona kuti akapena kutosana
nayo awachitiku. Even the lamb, it is crying, whatever. There was nothing that these people would have done. Lamb are just killing it because there's protection. It is in the blood that is within the lamb.
Ndiye nunga kare ngosa yeta na di zilira kapena mbele imali ira ndiku uchita china chitikyo santu wasu anani pe mbele akara kitira maluma yaga mafunika kungo ifaji faji tete sojao chinali magazi ankosa.
That's why Isaiah is speaking about the attributes and character of the Lamb that speaks nothing, because it is only the one that manages to protect the people from destruction.
The
crying of the Lamb was bringing nothing as a pity in the heart of the killers, because they know that their salvation is in the blood that is within the love that is moving, that is alive.
Neno tukulira kwa nkosa, siku nalika ntauzo manjamaa adbawa, Chifacho nena kuti magazi anhu amene ali mungosa onda amene akachitetezo cha miyoyo yawo.
That's why Isaiah is saying that the love of creatures and attributes of the love is to speak nothing before the slaughters, because it is in its blood that makes the people to be served as an atonement.
Ndiyo chifukwa chake Yesaya anakotokozera bwino kunena kuti zamaonekedwe makhalidwe acho ya nkosayo zilibe nkanthu mʼmanja mwawo kuphayo chifukwa magaziwo ndamene akakhale chotetezera chanthu machimo anthu.
So God is saying that whom have the blood then will be saved.
Chifukwa chake ambuye Mulungu analankhula zonena kuti iyeyo amene akhale ndi magazi ndiye amene adzapulumusidwe.
So let Christ be killed, crucified, so that the blood be shed for salvation of the people.
Malomo ake kunayenera kuti Yesu Kristu azunzidwe ndi kuphedwa kuti magazi ake wakhale chipulumutso cha anthu ake.
That's why when Pilate took Jesus out before the people to let the people see him, they exclaimed, crucify him, crucify him.
Ichinu nchifuwa chake pamene Pilato anamtenga Yesu kutulukira naye kwa anthu onkwauza anthu kuti amuone iye, anthu analankhula ndi mawu okweza kunena kuti mpachikeni, mpachikeni iye.
They had no pity because it's God who made it that these people should have no pity, because it is in the blood that is within Christ that will make an atonement and save the people from their sins.
Anthu oto analibenso ngakhale mchifundo chomukapena kuti mchisoni chomwe chifanyirana kuti Mulungu anachiyikiratu chimene chocho kunena kuti magazi ake a Yesu Khristu ndi amene adzakhale chotetezera cha machimo awo.
So this time was not the time of crying, but the time of doing the work of killing.
Ndeno nthawi imene sinalisoru nthawi yolira koma inali nthawi yogwira ntchito yakupha.
But now what makes the people to exclaim, crucify him? It is because in their hearts there was nothing good, but they were very evil and wretched before God.
Mungu wali chimene chinawapangisa anthu awo kuti azikuwa kubala kula maoko ndi kumakuti mpachikeni iye mpachikeni iyeyo. Mukufanira kuti mkati mwawo munalibe kanthu kena kabwino ayi koma munali zonyansa zokhazokha.
If the true gospel is preached to the sinner, you do expect the sinner to be annoyed and to speak evil of the gospel, because whatever is in the man is very sinful and is very enmity the gospel.
Ngati uthenga wabwino utalalikiridwa kwa anthu ochimwa, muyembekezere kunena kuti anthu azakhumudwa nawo uthengawo ndi kunyasidwa nawo, chifukwa kuti mwa munthu ochimwa mulibe kanthu kena kalikonse kabwino, maloma ake amakhumudwa ndi uthenga wabwino.
It was that enmity that makes the people to exclaim, crucify him, crucify him. Because in
the
heart, there was nothing
good.
Number two, we see that the people that were screaming to crucify him were the chief priests, not just mere priests, but I said the priests in Hilah were the enemies of Jesus
Christ.
Here shows that the religion will never hear the gospel, but will be the enemy of the true gospel of Christ of the Scriptures.
Zumazi kutanthauza kunena kuti zipembezotu sizizagwirizana nawo uthenga wabwino, uthenga wabwino konse ayi, koma mʼmalo mwake zimakhala adani a uthenga wabwino.
Now the one who is preaching this gospel to the people, if you are preaching the true gospel of Christ from the scriptures, expect the people to be annoyed, even to stone you or to kill you, to oppose you, because what makes them to oppose is what is inside them.
Ichinu nchifuwa chake ngakhale iye amene awalalikirayo paulo pamene inu mukulalikira uthenga wabwino muyembekezere kunena kuti anthu adzakutsutsani, adzakunyozani, chifukwa chinena kuti anthu amatsutsana nawo uthenga wabwinowo.
The gospel, the true gospel, will never be loved by many.
Ndipo uthenga wabwino suzakondedwa ndi anthu ambiri.
If only the event that God gave them the spirit of loving the gospel. But if it is not God who gave us that kind of spirit in the person, a person would be an enemy of the Lord, of the gospel, until forever.
You see,
the people is telling Pilate to crucify him, but Pilate is rejecting others. I want to crucify him. Let him now crucify him.
Here
again we see the hypocrisy of religion. They act like an innocent people, asking somebody to do the work while they are the one who are doing the exact work. That's why I never trust the religion. There is nothing good in the religion. If somebody can come to you and say that he believes the grace, he speaks about the sovereign of God, whatever, but asking questions, which Christ do you believe? Which Christ do you preach? You see at the end that the Christ, him is believing and preaching, he is not the Christ of the scriptures, but the universal Christ of all the people in the world.
Again,
we see here Pilate is saying that I find no fault in him, which means Pilate was just doing what the Lord gave him to, not with his own capability. Finding no fault by Pilate doesn't mean that Pilate was holy before God. No. Because there is already scriptures that said, for all have sinned and come short of the glory of God. And one of the persons who have fallen short of the glory is Pilate himself. But it's only God who is helping him to do the right thing, but in his own he can never do the right thing. This is how God works upon the people. We are very sinful before God, but it's God that just helps us to do the right thing. It's more the same with Abel. When he was sacrificing, he did the right way of sacrifice that makes God to accept it. But it doesn't mean that Abel was great. He was sinful, but God appointed him with his grace so that he should do the right thing. If God be not with us, we are very late, we are very sinful. And in our own, we can do nothing. That God. Is God who did the work and he finishes the work.
It's
God with God and it ends with God. Blessed is the one whom God abhorred with his grace and with his mercy, with his love, that he will manage to preach Christ of the scriptures exactly according to the way God made it to be. May God help us see Christ of the scriptures, whom is revealed to the elect, and then who manage to preach him without compromise.
Ambuyedwa atitandize kuona Yesu Christ wa mbalemba amene amachita kuvumbuluka ndi nzimu yo ndipo tikamulalikire iye monga mmene alilipo sasukoneza.
That's why somebody preaches by singing a song. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus.
Ndipo chake munthu wina analalikira mkwimba kwa nyimbo imene anayimba kunena kuti tita njani kundiyeresa ineyo palibe kanthu kena koma mwanzi wokha wa Yesu Christ.
Brothers from Kasungu, Brother Austin, lead us a song. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus Christ.
Abale aku Kasungu, mutisogolera nyimbo imeneyo mwera mkula kuti chita njani kundiyeresa.
Hymn number 5.
Thank you. Protect us all. In Jesus' name we pray. Amen.